Yeah, eh, ni Matrax hapa na leo nataka kujua kamko poa. Eh? Kamko, 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 kamko poa. Ni aje, leo niliamka asubuhi tuvi, lakini kweli jana kuliendaje? Oh, nakumbuka ilikuwa tu, eh, na yako ilikuwa aje? Nasikia ulichafua mazi kote yoni, na raundi mzee ya nimesota but kuna mzee na dini yangu atanisote. Na leo budame ni waindai so tende round unasemaje? Twende town story ya westi misitaki. Ako wapi yedu tupitie kwake? Oh, wacha tukwe fungo basi. Hello, ni aje jemo niko down maze. Oh, ok sawa tukutane tao basi. Siken kome kupo kitu sa tatu. Oh, ok tuseme kitu sa mbili. No sinikalishe bro juni na speedy. Aya badai bro iyo ni fiti. Eh, auski leo niko fiti. Nikipata yodo na tupa round mbili. Na leo tunateka we machipsi. Bajia, kenchi, kidis. Johama de mwahudu wamekwapa. Wamebeat, mzana ni magazla. Uko tayari tene maze umengara. Wacha nvae njumu tutoke haraka. Kabla nipewe ma lecture na mother. Amekuwa kihate sana nataka kuhama. Bye mom, okay see you later. Ebu kwanza wacha nvae hiyo sweater. See you later, see you later. Hakuna kulala leo kijuma neja. Kwanza flash edu jo atoke keja. Asha toka eni aje edu sema. Tunapitia tao tutafute paper. Twende jutu kichelewa ata hepa. Edu nime like hiyo ngepa. Karibu tufikie, wacha nimpikie. Sina dredo, simu yako nipatie. Shhh, nyamazeni nimpikie. Achukui simu. Na tumekuja Kenko musiku. Umbia umpasu twende tu maroundi. Wacha nipak hapa twende tu miguu. Tuingi hapa tucheki vile tutadu. Nini amefrizi wana bouncer edu. Sema bosu ni beste yangu sana. ID yangu pia mini lisahau. Ok sawa boss wacha tuingie. Alafu roundi mini kuangalie. Sio ni poa thanks Joe mtu wangu. Cheku fala meni wacha tunapunch. Cheki yo kitu ice. Mesimama iyo song real warrior anatingisha kinyama. Iyo ni project dem leo chama. Nakona beste zake twende sawa. Ni ya demi uto madina umeni bamba tuvi. Na pia mabeste zako wanakatu. Ano nataka kukujua tuvi. See hivyo I swear meaning say. Ok kamne chukua hivyo ni poa tuni. Lakini usiniangalie hivyo si. Ok bye see you next time then. And say a big hi to your girlfriends. Wacha tuishi hii place wa sana. Na hata DJ amechapa sana. See you in the demo hapo bana. Mbele ya msupa. Na next time usijaribu kuniruka. Aya badai tuonane siku ingine. Siturudi tuwa nunuli zingine. Juleo misi endi home peke yangu. Afadhali tuwa sneak ndani ya room yangu. Weta wapeleke roundi yenye wanakunywa. Point this way wajue nani anazitupa. Cheki wana smile wako ndani ya box. Sasa shida ni kwa fukuza waende in the cox. Hey, hey situende kwangu wa ubioni. Haina shida usijalini. Si sote gari iko inje. Wacha nbambe uo china finje. Tumefika so you love to be quiet. My folks wamelala so you love to be silent. Shhh, nyamazeni. You guys makelele wacheni. Nini wacheni kusema poa. You levi si poa. Utowa wa msha ah. Cheki wameamuka ah.